Ibadest, yeah. Thank God, I thank Father. My name is Tize. Julie, J2, wala minya sachwa. We take him slowly. Penda Mungu, mina penda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Yeah, napenda Mungu Baba. Napenda Mungu ninamwabudu. Kwa ajili yake napata nguvu pia hata wakisema natumia juju. Amenitoa chini hadi sasa mimi nasonga juu.
Wala minyasachwa.
Nyasachwa,
We take him slowly.
Slowly. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba.
Ni mara ngapi umejaribu kutoboa lakini maisha ni ngumu kama mawe. Na mimi Tize life yangu inazidi kuendelea tu ni kwa sababu yake. Ukiteleza wewe ina maana. Ukaze kamba za viatu kama waya. Nilianguka na nikasimama. Nikazidi kuwekweka ria na 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 na.
Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba.
Wala minyasachwa.
Nyasachwa.
We take him slowly. We call him Jehovah.
Jehovah.
Alhamdulillah.
Walai.
Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Penda Mungu, napenda Mungu. Mimi napenda Mungu, napenda Mungu Baba. Yeah. Thank God, I thank Father. My name is Tize.
Everybody,
Z2
Gospel Music. For you guys only.